shake it, shake it, move your body. Yo, 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 yo. You want to dance and find somebody. Yo, 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 yo. Badi kama ndua bandai. Kisa kama unalizwa sambua bandai. Yani kama unapigia kasia like that. Luka yuwa mizuka kamua. Baranga chiniki zanga. Kanga bila mtandio. Bila mtandio. Kimulika cheke cha chukio. Cheke cha chukio. Can you dance? Can you dance? Oh yeah, yeah.